Fashion Jam.
Exclusive from MalawiChoose.com.
Choose.
Sabu kumbuhira. Unalenga tembale. Okay. Nichi.
Zigo la busa masu wapita ndani angazi wazinga kale chonji azibale ndi alongo masu misonzi mene ndi kutere mumata andikwira tambo la kuda kunoso la dikwira mate usagwela lidi ngati mkuso teka kusakala so moyo wina masi disagu manesu iwa usandibiresu koma chondo usalire wati moyo wina inde moyo wina. Moyo wina, ngati ndiso teka kuzakala moyo wina. Iwe disagu maneso, mase usandibireso, koma jondo usalire. Wati moyo wina,
inde moyo wina.
Ambuye chuo ndiye mene akufika matse kumamba kulandela nzimu wake ungoti ndulendo wa mozi ugana kala wakulu tikana pita naye tindu zose zinakasikisidwa kale ifa ilipo ndipo tose zizafa moto tapita kome kwa sarachile ndima ukufuna kwa matubira gonja sikuta kwa moyo mukayamba moyo wina tikazafa tikayambazo moyo wina wadada chuta kumambako chuo ndiye landela nzimu wa matse.
Moyo wina, ngati ndiso teka kuzakala moyo wina. Iwe disagu maneso, mase usandibireso, koma jondo usalire. Wati moyo wina, inde moyo wina.
Moyo wina,
mase disagu maneso, iwe usandibireso, koma jondo usalire. Moyo wina kwa wina mase tisagu maneso.
Exclusive from MalawiChoose.com.
Legends never die. Mase tisagu mbukiri mpaka kalikali.